没说说那么爱情是理由 baby 没有这个模样我给别人让我来娘妈咪起没你干嘛他妈的妈妈把心存自己的血妈样 baby 痛世界有可怕的你mwendo wako mishawishi unakutana na vyo naelewa sibadilike baby to sije ukabadili mwendo wako mishawishi unakutana na vyo naelewa sibadilike minataka tufike mbali na wewe
baby far away
far away
nipeleke mbali far away,
far, far away,
baby, far away,
far, far away,
you feel like I'm bad, you're done, I'm in me,
far, yeah. far away,
me take it,
far, far away,
me take it,
far, far away, mwenzako sina neno, kwa jinsi umenikamata, sisemi kwa jinsi unavyo nipaga
sawa
tiza mamba kama besti zako wanakunea gere sababu umewazidi kete baby to sije ukabadili mwendo wako mishawishi unakutana na vyo naelewa sibadilike baby to sije ukabadili mwendo wako mishawishi unakutana na vyo naelewa sibadilike minataka tufike mbali na wewe
baby far away
far away
nipeleke mbali mbe far away
far away
you feel like I'm body's on the